Uthi ngoba uhlale ngibona kwaba movie Ash music video kuphelena kusaqhubi kwaze kwamnandi sikhumbule ezayizolo kwehla nonyembezi mase sikhuluma ngogogo elaphe ekhaya la ngiyakutshela mfana konke iqala la umbona estradini uthi le imjojo ekanti awazi ibusiso zabo gogo basekhaya la usubuye bo emkhaya wa umnandi laphe ekhaya la
ishumile binyaka
Lashona uyazi kusho isigubu Lonke imndeni nale nhlobo ethanda uchuka kakhuzi Aboshe manje obamba igqubu Really man it's been so long Since I felt the love so strong Yeah, kusekhaya la Yabona manje ngisekhaya la And even when life just feels so raw You go home and you play the song Ubatshele kusekhaya la Yabona manje ngisekhaya la Sure
Ngishumile binyaka Ndana yami kusekhaya la Kusekhaya la Ngishumile binyaka Ndana yami kusekhaya la Kusekhaya la Kusekhaya la Kusekhaya la Kusekhaya la Sick, I am.